Molweni mlisela nomthinjane. Ndiyathemba sele nikulungele ukonwaba ngeyona ndlela. Ngoko ke, qinisekisani ukuba nibhinqele phezulu. Nilindele ukuba sikhenkethe kunye. Xa ndiza kube ndinibalisela ibali, Dance Mihlali, elibhalwe nguMadonna Fatman. Ixesha lomboniso omkhulu wasesikolweni lalisondele. Bonke abantwana babefunda ukudanisa, belungiselela olo suku lukhulu. Kodwa uMihlali wayekhathazekile. Wayenexhala lokuba angawulibala umdaniso ekwakufanele awenze kumboniso namaqabane akhe. Ungakhathazeki, ndizokufundisa ukudanisa, watsho umama. Ekhaya, uMihlali waqalisa ukuzilolongela umdaniso. Kodwa kusenjalo, wawa.
Andifuni ukuya kumboniso. Andikwazi ukudanisa.
Wakhala uMihlali.
Awukwazi ukungayi kaloku mntanam,
watsho umama.
Sewusondele umhla womboniso. Umakhulu ukuthumelele isipho.
Wabe uMihlali esazixhalabise ngumboniso kunokuba abe evulana nesipho. Mhlawumbi makakhe akrobe ukuba sinantoni ngaphakathi. uMihlali wasivula isipho sakhe.
Ezona zona zihlangu zodidi zomdaniso zisuka kumakhulu.
Umakhulu wayengoyena mdanisi ogqwesileyo ezweni. uMihlali waqala wadanisa esikolweni namaqabane akhe. Wadanisa nasekhaya, nasemaphupheni wayedanisa. Kodwa kwakufuneke aphumle. Yayiyimini enkulu yomboniso ngengomso. Yafika imini yomboniso. uMihlali wadanisa kwaqhuma uthuli. Baqhuba babenovuyo ababemukele. Chini. Kanti nomakhulu wayezile ukuza kubukela uMihlali edanisa.
Ndidanise njengawe ngqo makhulu. Oh, undimangalisile mntanam,
watsho encoma umakhulu.
Azange ndambona umdanisi obalasele ukodlula wena.
Ibali ubuliphathelwe ngokuzingca ngabakwaDunlop Tyres bebambisene neBook Dash. AbakwaBook Dash baqokelela ingcali kwezenkcubeko yokubhala ezithi zinikele ngexesha lazo ukwenza iincwadi zamabali zaseAfrika ezingatolikwa nangubani na ngokukhululekileyo ze zidluliselwe kwabanye. Tyelela kuBook-org ngezinye iincwadi zabantwana ezingayiwayo. Dunlop, take the road.